Stress man,
Vicky Bandas.
See me a say,
nani cut the queen.
Umeni wai wai mama, kama mwizi kwa mikono ya raia. Umeni wai wai mama, kama mlevi amelemewa na bia. Umeni wai wai mama, zawadi Mungu amenitunukia. Umeni wai wai mama, girl you got me all out, it's time for circle down now. Nataka pete pete ni kuvishe, na vitenge tenge tufananishe. Tuwe tese tese tuafilishe, kaone gere gere gere. Umeni wai wai mama,